suena baridi silai na weseka kulikosa penzi la kudusai na dalilika wakunipendeza amekuwa zohari nyinyi na tabika zile njozi sizi pa ati nzuri oh anipendi 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 anitaki tena jamani hani.